Oh, oh, Lord, music on this one.
Ace got the sauce, but not it.
When number 047.
Matunzo umenipatia, ela nawe nanikumbatia, kama ni ya kwako nishatia, umeniwezea. Baby don't go, ake nani nitalia, moyo wangu wendo umekalia, umeniweza hatari. Ukichoka mami kifuani, la 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 la. Ukichoka baby, la 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 la.
Umbo lako ni hesabu ka hesabu za kidato, nazidisha mala nusu mala kimo ndo kitako. Dojue mini super, sina jambo dogo, hata ukinipa boost nalipakia mkongo. Mala unajishaua, eti unajibinua, mtoto kalio kubwa kama umelinunua. Naweka wazi sasa sina masihala, ngetaka netoka moshi ningedeti na sigala. Kajuliza ndo wewe ama nimeona kopi, mchaga na sigala nyi wote mnatoka moshi. And these are what the soldiers, sifa yangu ni wepesi, that's why niko tayari kushusha Mwanza nyegezi.
La 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 la,
kukupenda ndo kitu mina kijua.
La 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 la,
ulisema ni kifo utanifufua.
La 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 la,
hivi unanipenda kweli ama ndo unanitania?
La 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 la,
umenielewa konko ama ndo vibamia?
Matunzo umenipatia, ela nawe nanikumbatia, kama ni ya kwako nishatia, umeniwezea. Baby don't go, ake nani nitalia, moyo wangu wendo umekalia, umeniweza hatari. Ukichoka mami kifuani, la 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 la, la 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 la. Ukichoka baby, la 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 la. Ukichoka mami kifua kani.
Baby, si upendagi kitambi, unapenda six pack na zote zipaki gari. Baby, si unapenda marijari, okonko mkongo sio mzanzibari. Baby, fundi wa kifucha mende, mambo ya kangamoko nipe maulidi kitenge. Baby, ni kweli unapenda dede, nyuma umefunga zigo ama ndo naona wenge? Asa hivi umebeba mimba, acha nivumilie, kilo siku unaniamsha baby bwana nijambie. Maswala yako ya kula udongo, utazaa tofali wanavyosema wabongo. Yani kama bibi chiko na ningoja babu tale, nkupe sani bakola na upindeka kitale. Mama heshimu saa, ukicheki mishale, ukiona mvua basi vua tuwe sare.
Matunzo umenipatia, ela nawe nanikumbatia, kama ni ya kwako nishatia, umeniwezea. Baby don't go, ake nani nitalia, moyo wangu wendo umekalia, umeniweza hatari. Ukichoka mami kifuani, la 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 la, la 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 la. Ukichoka baby, la 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 la. Ukichoka mami kifua kani.
Ace got the sauce, but not getting